Pan Pro.
Then he call me at the road, and he never be zero. Then he call me at the road, never be zero. Ndimu miaka ya kujoga, oba chikulu mpowa. Kalo kasera kakunyuma, ate vikumba babi kole nani. Vikumba vyani, emoto kenunji zani. Dembeliani, za sante za sipendi ngazani. Eleto loli leto chavu gaga, engata zoli leto chavu gaga. Bula mwoli leto chavu gaga, piano joli na producer na to chavu gaga. Nzeka kisa lukam, evya bugaga na miekam. Ngule chikumba ni chitekam, abali na zibuga tezo ni zibugam. Life is a shot my friend, life is a shot. Better be fresh my friend, better be fresh. Cause life is a shot my friend, life is a shot. Better be fresh my friend, better be fresh. Ndimu miaka ya kujoga, oba chikulu mye mpowa. Kalo kasera kakunyuma, ate vikumba babi kole nani. Vikumba vyani, emoto kenunji zani. Dembeliani, za sante za sipendi ngazani. Muli mchabazina, awa wako kubatalina. Nese sana Yesu sirina, wendi zifuna ndizi mbakalina. Tonku banda kuyo, eyange na jireseyo. Fakuri kwa tako, bulamu wange kuzabanao. Ndongo yani, abana basino bulungi bani. Kana kasusukani, kumami dadi nafana nani. Gana machupa gani, yebi bia yani. Better be fresh my friend, better be fresh. Ndimu miaka ya kujoga, oba chikulu mye mpowa. Kalo kasera kakunyuma, ate vikumba babi kole nani. Vikumba vyani, emoto kenunji zani. Dembeliani, za sante za sipendi ngazani.
Nungu yani.